Boondocks gang.
Hey. Do I'm around?
Tanya.
Magic End on the beat.
Them poke at home, vidole kwa com. Take a time I keep on a search bond.
Tanya.
Condone, my listen down. Kutazi washa dim dream form.
Hip hop. Sifonye ngoma zote mbaka hip hop. Na shiko, wakerito. Si wachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye stinga TikTok.
We came from the bottom. Dile enzi za my belly bottom. Nishiko at your tuko. No dick a lot in your bottom. Nako TikTok kakidosho. Na kile time kautak mboso. Niko ritho diwa kiumbitho. Na finya patelia isi dildo. Na moga te arepi kwe kusnili chimba. Nina kaflata ya sina pressure nlijidunga. Na hizi ata ni zagi komba ni mtumba. Buda ni kako ya venye nguna anawika. Jororie, jururi, jururaga, jururi, oria veduda, jururi, emenyerere, jururi, jururie, jururi, turiko sawa, jururi, tutuzko sawa, jururi, namako sawa.
Hip hop, sifonye ngoma zote mbaka hip hop, nashiko, wakerito. Si wachele tufanye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufanye stinga TikTok. Leo niko jing na minkatsia. Ole aki inama neza mpansia. Natamu iko hapa nda kumalsia. Kuna dema pendi do she say a bad ear. Handwork, C-form. Na eza nyora njuti sahi kwa iflow. Nduru ndani ya tiplo. Na leo ni lazima lambe lilo. Still talk, cheap hoes. Imagine nagikocha jia dildo. Jiggle, stingu ya nginyo. Wakitambia taezana na maminyo. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. Hip hop. Sifonye ngoma zote mbaka hip hop. Na shiko, wakerito. Si wachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye stinga TikTok.
TikTok, my videos in your real form.
Magic anger on the beat.
Gonna the tomorrow in your behind. Na leo tuko Yemen ni majihad. Leo ni malasonka ya jila. Na mbona nyuki sana upenda beehive. Leo natokelezia na dinga. Na hii maso yote ni mabingwa. Kaka meiva ni kashungwa. Siwezi homelet nitaundwa ah. Na kwani wani nyumba umeundwa. Na vile umeiva sumeumbwa. Leo ni wabebe kuwepunda ah. Leo stinga snapper mindyo shooter. TikTok my videos in your real form. Asha washangwa ina nikile keyboard.
Mpoka home, vidole kwa com. Sikile tema kitepa na search porn. We can condone, malizendom. Tutazi washa dimjwe ni form.